da ekitinol na yabon noy alla takri duniyaru assalamu alaikum mon onon heritobe min kofni on be inde alla jawmu salama giddo ko moy fama e do do lawol gonga kongol o didi e o mara salama gonga habbe mako ha foroy min cheyorake be lortaki amin hande bo ngam andin gon siriya mon kalawol gonga ko der siriya men chakitika en darino ko bindi annabo en biata en do malaika en e seydanu en ekitino bana noy alla ha fuddam tagri ruhuji cheniri chappande e ujineje chappande nden o noddidi malaika en der malaika en be wodino goto mo burdata margo andal e ngarol do malaika en wodbe fu malaika juman don wi'a azazilu nden nyande fere o hewi maunitare o fuddi yawago alla o yidi hoccugo babal munum malaika en tokki mo der aybewol mako gol alla mo wawata muyango turtananbe mo farti azazilu e malaika en munum fu yasi aljanna inde azazilu warti sheidanu ban wiugo konnejo alla nde alla farti sheidan e malaika en mum o taskitinani be yite jahannama yenge nyifata ha foroy nyandere go alla tammi ubago sheidanu e tokkibe mo fu der yite nge to ni kam yidi wiugo sheidanu ubaka der jahannama tawon odon dow duniya dabba jumjugo tokkotobe e yerdo tobe mo ngam be kalkida hande en jottake ekitinol nayabol der bindi annabo en der deftere aran dere tawreta de bi'eten latanoji ha faslugol aranol der ayaje didi artude bindi don bi'a ha fuddam alla tagi asamanji e lesdi lesdi chokri walano kodumeton nyibure suddi ilamji ruhu alla don yilo ha do ndiyamji ha fuddam yake alla tagi asamanji e lesdi wala ko yedanno do lesdi wala mardum jati dume fu donno kurum sei seydanu e malaika en mum donno ton den kadi alla muyi tagugo yimbe ben wawan be andugo mo yidan be mo e dowtan tobe mo ha foroy amma hidde ko taga neddo alla wodino anniya wadugo duniyaru jaggindu ngam neddo jeynitoro nden hande en gi'an noy alla taskiri duniyaru ngam neddo mo o yidi tagugo dume bindi bi'ata noy alla tagri duniyaru idon bi'a gam der nyalde jowego jawmirawo wadi asama e lesdi e mbela e ko woni der majum fu jonta kam en daro sedda her fasluwol aranol der bindi annabo en gam ha kepten ko alla tagi der nyalde jeego de gam nyande arandere bindi bi'i lesdi chokri walano kodumeton nyibre suddi ilamji ruhu alla don yilo ha do ndiyamji alla wi'i annora laato ka laati alla yi'i ka woodi nden o sendi hakkunde annora e nyibre o ewni annora nyalooma nyibre bo o ewni ɗum jemma hiiri weeti ɗum nyalaade arandere nden nyalaade arandere alla umri wi'i jayngol laato nder nyibre alla umri lesdi nandundi e tamre mawnde nder asamanji ndi taaro nde woore nder sa'a no gase nayi fu nden ngam man kadi en godi sa'iji sappo e ɗiɗi ɗi jayngol e sa'iji sappo e ɗiɗi ɗi nyibre alla tagi lesdi waɗi ndi yirlo her babal gotal ngam sendindirgo nyibre e jayngol nder nyalaade ɗiɗawre bindi mbi'i alla wi'i sendode laato caka ndiyamji ngam sendugo hakkunde maaji ɗum laati non alla waɗi sendode maajum
o sendiri ndiyamji les sendode be ndiyamji dow maare
alla ewni sendode man asama hiiri weeti fahin ɗum nyalaade ɗiɗawre nden nyalaade ɗiɗawre alla tagi her ko taari duniyaaru asama nga ewnotoɗen be nasaraare hawa hawa ɗum asama bana no andirɗon ɗum ɗontaare duniyaaru e ɗon jogi hendu ndu pofreten nasara en ɗo ƴewna hawa nga atmosphère hawa ngadon faddano kala hunde e neddo fu diga ngulenga nange e masiboji goddi to asama ka walano neddo wawatano yedugo do lesdi nyalade tatabre Allah tagi mbela lesdi mbondi e fudngoji nane ko bindi mbiyata Allah wi'i ndiyam les asama mobo nokkure wore ha jordum wanga dum lati non Allah ewni jordum dum lesdi moborde ndiyam jibo o ewni dum mbela Allah yi'i dum wodi nden o wi'i lesdi fudna hudo e hakoji dimoji awdi non bo ledde dimoje bibbe be awdi der mudum en ko dume fu fodde asli mudum dum lati non hiri weti fahin dum nyalade tatabre nden nyalade tatabre Allah bawdo tagi beli e maje e asli ledde ujineje fere fere kala leggal ngale fu be bibbe mum e awdi mum mongoro kondong baygoje tumatur marori gauri biriji e kuje dudde nyametede nden o wi'i ko o tagi fu wodi masin ko Allah tagi e ko o wadata fu dum boddum kandudum e timmididdum en darino wodi hunde wore tande Allah wawata wadugo Allah wawata huugo kalludum gam o boddo tema wodbe jaman hore mum to Allah o boddo kam koni duniyaru hewi hallende gam dume ngesa am wadai hikka gam dume bingel am saatayi to Allah o boddo koni hallende don der neddo be gonga dum lati jamol kandungol e bindi cenidi don dokka en jawabu timmiddo mo tammiden ekkitago ha ekkitinol jimen yesoji gam man kadi je hande jogoden ma der hakkilo men gonga kanduka ka Allah o boddo e den kam ko o tagi fu dum boddum bana pamruden dum der ekkitinol men asawere salinde kalludum iwata digam Allah en numo sedda do mbodenga Allah en nanino jonta o tagi ledde nyalade tatabre on andi gam dume Allah tagri ledde e bendalloje maje na Allah marino haje majum na o tagino ledde marde bendalloje belle gam ha o tola welo mako na nanon Allah tago medai welego e o marai haje kodume gam dume Allah tagri ledde kadim bindi don kolla enno Allah der mbodenga mako o tagi kodume fu gam neddo mo o marno anniya tagugo on andi sendindirgo mbodenga Allah na on don andita mbodenga mako to on don nyama mongorore welde malla to on nani urengol pindi belgol na e to on dari lekki on don getta gaddo ki gam monna to wala lekki ngendam hallan en maratano ledde nga wadugo julbe mallama kata koje gam chudi on maratano dowdi gam siwtago wakkati gundum nyaloma nama ha koje gam sha'i mallama gam nyawndugo on bila lekki ngendam ma sadan e ledde de Allah tagi dum lati hunde wore nder barkaji Allah duddi e kuje godde dudde de Allah hokki gam hayru meden Allah yidi anditen bode ga mako dum kanjum Dauda windi nder Jabura be wiugo mate ngieno jawmirawo wonirta yimbe amma jonta kam hani jehen yeso ga wakkati don salo da nyalade nayabre Allah wi'i jayli lato ha asama gam sendindirgo nyaloma be jemma di lato alamaji gam andugo wakkatiji e nyalade e dubi Allah umritan den nange lewru e kode fulati nder asama Allah wi'i wolde wore tan lesdi fuddi tarago nange o besdi kalimawol gotol fahin e lewru fuddi tarago lesdi wodi hunde wore labbitinten haado dum dume Allah hutiniri gam tagugo ko woni nder duniyaru fu dume bindi mbi en don koli Allah ngam majum en andi wolde Allah takri duniyaru e asama. Ko en gi'ata fu dum iwi ha ko yi'atake. Nden dume Allah hutiniri ngam tagugo kala ko woni nder duniyaru? Allah hutinirai ko dume sona wolde mako. Kala ko wadi fu o wolwino tan e ko umri fu dum yaldiri. Allah tagi ko dume fu be wolde mudum. Allah don tabitini kala hunde fu be wolde mum. Gam dalila bawre wolde Allah nange e lewru don tabiti ha asama. Do umrore Allah nange don fuda e muta de weti fu ha wakkatiyel chubangel. Kime noy dum sadiri to en andano nange fudan jango malla fuda tano. Amma Allah umri nange fuda e dum don lato. Bindi don biya. Allah o woni kolnido, wolde mako gondunde, o sanjatako, amma wolde jaumirao reata. Nden, nyala de joabre, Allah tagi ujine e ujitte kalite liti e cholli. Bindi mbii, Allah wii ndiyam hewa kuje marde yonki. Cholli bo pira ha asama, umlati non. Allah tagi kuje maude ko wurwata e ko wanchata fu e ko dimboto nder ndiyam. Non bo cholli mardi bileji ko dume fodde asli mudum. Allah yi'i dum wodi o barkidini dum o wi'i ndimdimtire duude kebbine ndiyamji mbela cholli bo duuda dow lesdi hiri weti fahin dum nyalade jowabre. Ko larani nyalade joyegore bindi mbii Allah tagi dabbaji dow lesdi e neddo. Tanni en ngala wakkati ngam pasitiren hande ko latino. Ngam majum to Allah yidi ha nder siriya men yeso ha e liyan be de'ere nder bindi noy Allah tagri neddo e ngam dume o tagimo. Nder ekkitinol men hande en bolwi dow mbodenga Allah. En jangi bo ko annabi Dawda windi mette e pame wode nde jawmirawo. Be gonga
on metti mbodenga mako na de weti fu en don metto nyama nyamduji fere fere to ni kam tata ngijiten kanko on tagi netto e o hokkimo ko handani mo ngam yedugo e o don wiya bonder wolde mako netto yedata be nyamdu tan amma be wolde nde Allah wolwi fu
nder ekkitinol men yeso won en tawoyan netto na o jawmu bandu tan amma o mari nafsu bo. Nafsuji meden hani ngurda wolde Allah. Wolde Allah nde wonde amma en weletebe nde. On don mata welo wolde Allah bana matirton welo nyamdu. To on latake on welabe wolde Allah bana ni. On keptan gonga e joda go jam do les dindi in. E jam be Allah bo e nder asama bo nde sari maundi ndi sottintake do rena on. En andi dum gonga ngam Allah be hore mudum inani en dum be wiugo. Barka latan to dabban be huugo muyo Allah be bernde fu ngam Allah wallan be huugo ko be dabbi. Amin. Hande en daroto haddo. Min gidi on pama kadi e kitinol ji tokindir gidi tawete do kasetji. To on gidi hebu godi, on bawi, on bindanamin, emin bi'an on noike protondi. Malamato on buri idu go bindi chenidi do dereji, on bawi, on bindanamin, emin neldan ondi. Da adres amin. Lawol gongaku BP Karantua Marwa Kamerun, midolor nitarum. Lawol gongaku BP Karantua Marwa Kamerun. Alla barkidina on. E tange jiton e unandu wondu tawetendu nder bindiche nidi. Mate, gie no jaumira wonirta yimbe.